Amawubo 65 verse 1. Udumiso luhlalela wena Nkulunkulu esiyoni, nesithembiso siyakugcwalisa kuwe. Verse 2. Wena ozwayo imkhuleko, beza kuwe bonke abantu. Verse 3. Izenzo zimbi zangahlula, iphambeko zethu uyaziyekela. Verse 4. Ubusisiwe omkhethayo, wena umsondeza ukuba ahlale emagcikweni akho. Siya kusutha ngokuhle kwendlu yakho, ithempeli lakho elingcwele. Verse 5. Uya kusiphendula ngezenzo zesabekayo kulungeni, kuNkulunkulu wenziso yethu, wena oyithemba lemkhawulo yonke yomhlaba nelolwandle olukude. Verse 6. Yena omisa izintaba ngamandla akhe, obhinqe amandla. Verse 7. Othulisa ukuduma kwezilwandle, inhlokomo yamanzi azo umsindo wabantu. Verse 8. Abakhile emkhawulweni omhlaba bayesaba ngeyibonakaliso zakho, uyethabisa impumalanga nentshonalanga. Verse 9. Uhambela umhlaba, unisa imvula, uvundisa kakhulu, umfula kaNkulunkulu ugcwele amanzi, ubalungisela abantu ukudla ngokuba ulungisa kanjalo umhlaba. Verse 10. Umantisa imisele yawo, ulalisa amasoya awo, uthambisa ngezihlambi, ubusisa ukumila kuwo. Verse 11. Unyaka uyawuhlobisa ngobumnene bakho, nemikhondo yakho iconsa amafutha. Verse 12. Amadlela sehlana aconsa, amagquma abhinca injabulo. Verse 13. Amadlelo embethe izimvu, nezigodi zisibekelwe ngamabele, konke kuyajabula, uhlabelele.